Pouca tensinha de 15 anti. Paca de white mose. E la sasa li me toca sexo de ote. Nina taca ni pouca tensinha de 15 anti. Paca de white mose. E la sasa li me toca sexo de ote. Mimina weu é.
Turu turu tuturu turu tara tara yeah. Naitwa Ranja, naitwa nani wewe, unaitwa nani? Hivi unatoka mtaa gani wewe, mtaa gani? Hivi wewe mwana wa nani wewe, mwana wa nani? Muda wote umekwaga wapi wewe, umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. By the way, ninamiliki gari na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Me sino baya, sino baya, just wanna give you some love and affection. Siju wendako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe. Siju wendako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe. Kidogo seme na wewe. Nataka seme na wewe. Kidogo seme na wewe.
So baby please, so no done. Na manisha na chusema si utani. Unani malizo mama. Watu fani, wana die. Niku wache unatoka na fulani. Mbona bila bila mama. Tunde nyumbani, dada meanda kachori nile nawe. Kisha maishani, palilishie birikana ikiwa nawe. Au koko bichi, tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi, tukale zo kachili jamani. Mama Tanzania wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, inataka niseme na wewe.